mukwano tunulake no tulabe kame tondaga busungu
bitale
labalaba omwana alinga malayika zenkole ncyanga ndage njagana mugambe kyemulowoleza naye mujyane omanye abayaye babyonuna zabafere balafu bantama abayaye babyonuna kati buli omalabikanga mulimba kati mugambe ntya nti nkumatidde mugambe ntya nti onsensidde kyomisinga
emuntu ganso mukulumula
kyomisinga
emuntu ganse majiwamula
I wanna show you
love because
I'm not too loud kyomisinga
emuntu ganso mukulumula
kubanze bwe nkulaba ekyobulungi mazima wasukkuluma ate nga omutima gwangambye basajja banja bakubulugala banze kale nempulira okunyolwa nensalawo mazima nkutuukirire kugambe onyambe onkwaseemu nange ntwaze onyambe ontase onkwase ku bulungi bwobaolabe tosaana kukaaba tosaana kunyiiga mwana muwala ekyo kimanye bwe kiri katonda mugezi eyakutonda bwatyo kapesika kalungi tekalina kunyiiga sabompe onkwase twanseemu nange lolabe njagalunze gye mu bano bebi bafalalala abatalina laavu
bawalala
njagala onkwaseemu mbe nga nze kulabirira kulaga omukwano nga tojulira nakalala beibe
kyomisinga emuntu ganso mukulumula
kyomisinga
emuntu ganse majiwamula
I wanna show you
love because I'm not too loud
kyomisinga
emuntu ganso mukulumula
kyomisinga
emuntu ganse majiwamula
I wanna
show you love because I'm not too loud
kyomisinga
emuntu ganso mukulumula
kwatako ebyeyalayala teweraliikirira nze ndi muntu omuntu omukwata nkola ate omukozi bebinja kukolerera nkwagala yensonga nkutukidde tonyima time tonyima kadde kubanga bogaana yena omutima gwange
genda kubeerawo nga nkaaba kale maama kale maama omanyi
olaba otyanganza kuyombera kunyakugamba kedobozi nekanamula olaba otyanganza
kulwanira
kunyakukateko ekikonere
subulula
kyomisinga
emuntu ganso mukulumula
kyomisinga
emuntu ganse majiwamula
majiwamula mukulumula I wanna
show you love
because I'm not too loud. Kyomisinga,
love.
Kenzo Naizo, Mapo Productions. Kenzo Naizo, I'm a hit maker. Gano se,
Shama,
big talent for.